awuthinta kanjena mawumbama kanjena ugijimisa imizwa yami ngithanda khona ngithanda khona thanda mawuthinta kanjena mawumbama kanjena ugijimisa imizwa yami ngithanda khona ngithanda khona
Get to miss me so young. It's on the corner.